Muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook radio yacu voa. Mushobora no kutwumva ku maradio yanyu nyine birumvikana. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero, Abanyarwanda bahunze hagati y'umwaka w'1959 n'uw'1998 bagomba gutakaza uburenganzira bw'impunzi ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka w'2017. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje iki cyemezo bwa mbere na mbere mu 2009, rivuga ko Abanyarwanda bahunze mbere y'umwaka w'1998 bagombaga gutakaza uburenganzira bw'impunzi kuri 30 y'ukwezi kwa gatandatu 2013. Ariko rero byarasubitswe. Leta y'u Rwanda ivuga yuko Abanyarwanda bakiri impunzi bashobora kuba bagera ku 280 baba mu bihugu 20 bitandukanye ku isi hose. Abanyarwanda barenga 240 bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo honyine gusa. Ese Abanyarwanda bakiri mu buhungiro biteguye gute gutakaza uburenganzira bw'impunzi nibaramuka badatashye mu gihugu cyabo? Ariko se ubundi kuki badataha? Kugira ngo dushake ibisubizo by'ibi bibazo, twatumiye bamwe mu bagize komite ikurikirana iby'impunzi z'Abanyarwanda n'Abanyarwanda. Uwa mbere ni Bwana Gervais Chondo, uwa kabiri ni Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Nibo bashyitsi rero tugiye kuganira muri aka kanya. Bwana Chondo, muraho, murakomeye?
Muraho, Bwana Thomas Kamirindi.
Bwana Ndagijimana, muraho, murakomeye?
Murakomeye, muvandimwe Kamirindi.
Murakarama rwose, ndabashimiye cyane ko mugiye kuduha iyi saha yose. None tudatinze, kuki Abanyarwanda b'impunzi ubu ngubu badataha kandi ari benshi? 280 ni benshi, imyaka n'imyaka. Tubanzirize kuri Chondo.
Ya, urakoze Thomas kandi ndi kubaza ikibazo. Ahubwo iyo mibare twe dutekereza ko ari myinshi cyane, kuko umubare w'Abanyarwanda badataha wari usanzwe uri aho ngaho utanazwi neza. Nubwo ukagira ko n'abandi bahunga u Rwanda no muri iki gihe. Nibyo kiriya cyemezo kireba impunzi zo hagati ya 1959 kugeza mu mpera za 1998. Ariko hagati aho ngaho nta munsi w'ubusa impunzi zidahunga, kandi abo nyine bashishikariza gutaha ntabwo babyiganira mu marembo ya Kigali. Impamvu rero zibabuza ni nyinshi, ni nyinshi, ntabwo wazirondora ngo zishobore.
Izikomeye muri zo,
yego navuga zimwe muri zo. Hari benshi banyuze muri aya mashyamba ya Kongo, bazi ibyahabirije, bazi ibyabiri aho bari baturutse, ngaho za Kibeho, ngaho nyine muri aya mashyamba n'ahandi hose, bakarinda banyanyagira mu bindi bihugu byo ku mugabane w'isi, cyane cyane muri Afurika. Amarorero ngo bahabonye na n'ubu ni nk'aho barayibuka nk'aho ari ejo yababayeho. Baracyafite uko kwa ibyo bikomere ku mutima, n'ibyo bintu nakwita trauma nimeze nk'ibintu byo guhaha mu kiyobo buze ibintu byo gutaha Kigali niwe yabashiramo ikindi rero na makuru aturuka mu Rwanda ajyanye no guhohotera uburenganzira bwa muntu akagerekaho kukirana abantu ntibabashe kugira ubwisanzure ngo bavuge icyo bari ku mutima cyangwa se habe n'itangazamakuru ryisanzuye ko kugigenga muri ibyo ngibyo harimo ibibazo bya politiki harimo ibibazo byo kugira ngo usange aba nta rubuga rwa politiki nibura iyo umuntu arenganye ashobora kugira impamvu zimurenganura nyinshi akagira aho ngaho wamuvugira noneho akaba yabijyana n'ibintu mu bucamanza ubucamanza mu Rwanda ntabwo bwigenga ntabwo umuntu abafiki avuga ati wose nzagenda mpabwe ubutabera cyane cyane ko none ubu ngubu hari amagambo yaje yadutse mujya mwumva mu kinyarwanda bita ngo ni ubutekinika ni ukuvuga ko guhimbira umuntu ibirego bidashobotse bidafite ishingiro ikigamijwe no kugira ngo baguhate igicumuro uze kuhava ubihaniwe ntibikorerwa bose n'abakiriya baba babikorerwa ntibitanga icyizere byo kugira ngo umuntu yihute avuga ati nanjye muri abo bakiriya sinzajyamo ikindi ni abantu bakomeje kugenda babura irengero ugasanga umuntu baramufashe none aha ngaha hashize iminsi ibiri ukazenguruka mu magereza hose hirya no hino ntawe uzakubwira ko bamubonye uravuga uti niba no ku bantu bakeya ni kuki nanjye bitamba niba abantu bari bazimira bakabura irengero buringa nemo bagasanga imirambo iri mu mazi ni kuki bitatubaho ikindi gikurikiraho nanone ni ibintu wavuga nk'ibintu byo kwigariza imitungo y'abantu batari mu Rwanda ngo bashaka impamvu zose n'amategeko adanangiye kugira ngo bakigarurire basimbise n'ababaca intege ntibazongere no gusubiza amazi ntabwo bakumva ko ngo inzu yawe bayiboshye ugirikaho na biriya bintu uzi ko ntabutabera uzabona ngo mushishikare guhita utaha ibindi rero noneho birenzeho ubu ngubu nibyo gukurikirana izo mpunzi aho ziri mu mahanga mu bihugu byahungiyeyo ubu noneho bakaba batangiye kujya bazitoteza baza kwibuka cyane cyane izo ngizo zifite zifashije cyangwa abafite amafaranga bo baragatoye cyangwa se abahoze ari abakozi ba leta cyangwa se nk'abantu nabo mbese nk'abihaye imana bagerageza kureba hagati mu bantu mbese abo bose barabibasiye bakabashakira bya bicumuro ubu batangiye kugenda batinya amasezerano hirya no hino kugira ngo igihe nikigera bazavuge tugere dufite abantu bakoze jenoside bazavuga ko ari bo babibasiye nyine ko ari ukugira ngo babahuze amahoro n'amahwemo ni ibyo byose nibyo bituma abantu bavuga ati ndivana naho narindi ndirukanka ntaha njya hehe ubwo nari ntanze ingero nkeya
yego
n'ibindi byinshi
yego noneho duhe ijambo ambasaderi Ndagijimana kuri aka kabazo niko ambasaderi ubundi gutakaza ubuhungiro ntabwo ari ibintu bihubuka mu kirere biteganijwe mu masezerano mpuzamahanga agenga impunzi yo mu 1951 kandi sino n'umwihariko w'abanyarwanda gusa kuko ingero zitangwa na HCR nk'abantu ba Sierra Leone babutakaje mu 2008 abantu ba bo muri Angola no muri Liberia babutakaje mu 2012 none ku banyarwanda ni ishyano baramutse batakaje ubuhungiro
urakoze kamindi ariko nagira ngo mpere ku magambo ukoresha kandi kuko n'abandi niyo bakoresha gutakaza ubuhungiro gutakaza ubuhungiro nkaho guhunga ari amahirwe ntabwo umuntu aba yifuza kuguma mu buhungiro icyakozwe ni uko bavanaho impamvu zituma abantu bakomeza guhunga bakavuga bati guhera uyu mwaka kugera kuri uyu mwaka abari imbere bose abakiri hanze bazatahe cyangwa bagume iwashye noneho ikibazo umuntu agomba kwibaza benshi badakunze kugarukwaho ni ukwibaza impamvu bafashe iriya myaka kandi bazi neza ko na nyuma ya 1998 hari impunzi nyinshi cyane zagiye mu mahanga n'ubu zikigera nk'uko Rwanda Cyondo Gervais abisobanuye nkavuga nti rero mu by'ukuri ntabwo n'iyo bavuga ngo iyo sitati y'ubuhungiro barayibambuye ntibisobanuye ko abo bantu b'impunzi bafite icyo batinya bazataha bakwemerera bamwe bakicwa n'inzara mu bihugu bahungiyemo cyangwa se bagashaka n'ubundi buryo bwo kuhaba cyangwa bakahava bakajya mu bindi bihugu bishobora kubakira kandi rero ibyo biragaragara buri munsi hari abantu iyo batotejwe cyane nko muri Congo Congo Kinshasa kenshi niho bakunze ku bibazo bahungira mu bihugu bindi byo muri Afrika za Zambia za Angola n'ahandi so kuvuga ko babishimiye kuva ahantu bamaze imyaka 20 bagira ngo barebe ko babaho neza kurusha aho birukanwa aho bicirwa aho babagirwa buri munsi mu mpamvu rero Gervais yavuze zituma abantu bahera hanze harimo ikintu cyo kutizera ubutegetsi kuko niyo mpamvu ya mbere yagombye gutuma umunyarwanda cyangwa n'undi mwenegihugu wese mu gihugu icyo ari cyo cyose avuga ati igihe cyageze reka ntahe batagombye kuza kumuroba cyangwa kumuha ruswa cyangwa kumushimisha ngo taha kugira ngo n'abandi babone uko basubira abantu bagombye kwibwiriza dufate nk'uko byagendeye bamwe mu bari bavuye muri Congo uribuka ko mu myaka y'2000 hari ibiganiro byabereye i Roma hagati y'abari muri Congo cyane cyane abari muri FDLR bagerageje gushaka ukuntu bahuzwa na Leta y'u Rwanda bakoresheje abapadiri b'i Roma ibyo birangiye koko hari abavuze bati ubwo twijejwe ko tuzaba dufite amahoro mu gihugu cyacu reka dutahe barataha harimo bawufitiye bo hejuru harimo bo hasi harimo n'abaturage bandi mu batashye hasigaye bangahe abenshi barajimijwe baricwa none se ubwo wamara kubeshya abantu ngo nibatahe ngo hari amahoro ngo muziyunga bakanazimira nta nubwo baba bacira urubanza ngo bajye bati wenda bavuye mu Rwanda bakoze ibyaha barabishe barabazimira abasigaye inyuma muri Congo bataha bate kandi n'abagenzi babo cyangwa ababyeyi babo cyangwa abavandimwe babo biyemeje gutaha ntawe ubacyuye ku ngufu bagera mu Rwanda bakicwa
niko se ambasaderi Ndagijimana hari nk'ingero z'abantu amazina azwi wowe uzi y'abantu bazimiye batashye muri ubwo buryo bishwe batashye muri ubwo buryo
yewe ndabazi ni benshi wenda si ngombwa gutanga amazina yabo hano kuri radio ariko nakubwira cyangwa reka tureke kuvuga kuko bishobora no kubwira ngo yarapfuye kandi ari mu mwobo aha afungiye ahantu bakamugirira nabi hari umuofisiye rwose uzwi cyane wari uyoboye abo batashye wazimiye n'ubutwara mu nzu kandi twari tumuza benshi hari n'abandi nk'ibuganda ibuganda bahora buri munsi bashimuta abanyarwanda bahungiyeyo barasanga mbwira ukuntu impunzi zo muri Afurika y'epfo kuko hariyo n'abagiye bahunze u Rwanda mbere 1998 zataha zite wazemeza gutaha ute baraye bishe Karegeya Koloneli Karegeya wakoreraga FPR wari ukomeye bakarasa Kayumba bagashaka kwica n'abandi abo izo mpunzi ziri muri Afurika y'epfo wazibwira ngo nimutahe mu Rwanda hari amahoro ngo turashaka kwiyunga waba wakoresha impamvu ki kugira ngo bakwemere
ariko rero
ikindi rero gikomeye cyane burya iyo ushaka ko impunzi zitakoresha diplomasi
ego
y'ubwumvikane ni ukuvuga diplomasi de reconciliation uko rero bigaragara muri iki gihe si uko bimeze kuko ahubwo yo bohereje nka delegation mu mahanga baragenda bakajya mu bigo by'impunzi bakabatera ubwoba ba ambasaderi b'u Rwanda tufate nka ambasaderi uriya muvandimwe Habyarimana uri muri Congo Brazza yagiye mu kigo cy'impunzi abonana nazo aho kugira ngo azibwire impamvu zigaragara kandi zubahiriza navuga honor
icyubahiro
icyubahiro cy'impunzi ahubwo aragenda arabatuka abatera ubwoba bahavuye bose bavuze bati ntabwo dushobora gusubira mu gihugu nka kiriya ambasaderi aza aje kudutera ubwoba no kudusuzugura
ariko rero yego ambasaderi Ndagijimana na Bwana Gervais Condro mureke duhe ijambo abantu batangiye kutwoherereza amanimero ya telefone hanyuma hari tutigombye mu ijambo barababaza ibibazo kugira ngo mubasobanure neza uwa mbere dufite yitwa Gabi Gabi
amahoro
yego akabazo kawe
ye cyo nashaka kuvuga n'ikintu kimwe
ariko araba mu Rwanda byabayeyo byatumye abantu benshi bahunga barati igihugu baragenda ni kuva ko rero Kagame cyane ubutungane bwo mu Rwanda icyo bukora ni gushakisha abo bantu bahunze mbese hariho n'abo bariko bagira ubusa nicyo gituma rero iyo bahungiye bafite ubwoba bwo kugaruka mu gihugu cy'iwabo nibwo bwoba bafite kubera ko habaye Jenoside rero ku bw'ibyo jyewe icyo mbona uwo muryango ujejwe iby'impunzi wihuse cyane wihuse cyane
ye Gabi nako ngako ashaka kuvuga
rero kuba wihuse cyane njye mbona baje ukabangira kuko umuntu wese uri kuko yahuriye igihugu cy'u Rwanda kuvuga ko yagirizwa Jenoside uri kuraba bande bakayimbanya amaso bahate kwitwa hehe bafika yepfo he bakaswa
Gabi ibyo Gabi ibyo ngibyo byavuzwe reka duhinire ahangaha urakoze reka duhe n'ijambo na Vianney ko tutakumva neza vugira muri telefone yawe neza Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ntabwo Vianney twumvikanye nuko Bwana Chondo uriya Gabi aravuga ati umuryango w'abibumbye urihuse musangi icyo gitekerezo kandi umuryango w'abibumbye uvuga ko mu Rwanda ari amahoro ari nayo mpamvu bashaka ko impunzi zitahuka
dutekereza ko kiriya cyemezo cyafashwe hutihuti ibyo basobanura by'uko iyo umuntu ari impunzi agera aho ngaho hakaba igihe ubwo buhunzi bugomba gushira nibyo koko bisanzwe biriho ni nayo mpamvu wenda bashifashe impunzi zo muri 59 kugeza muri 98 ntibafata izo ngizo zose ntabwo nizo sinzi niba ari ngombwa gusobanura impamvu bayifashe ariko wenda kuba atabizi ni uko bavuga ati revolution 59 yararangiye jenoside yararangiye abacengezi intambara y'abacengezi yararangiye kuko birangira n'ibyo birangira mu 98 noneho izo mpamvu zatumaga bahunga kubera ko zidahari ni byiza ko dushaka uburyo bataha ariko bakibagiza indi ngingo irimo aya mabwiriza yabo ivuga yuko impamvu zatumye umuntu ahunga zishobora kuba zavaho ariko zigasimburwa n'izindi zituma uwo muntu nanone atataha ni izo mpamvu zituma umuntu atataha batitayeho kubanza kureba ntuvuge ngo ibyo byararangiye urebe niba koko amahoro asesuye ari muri icyo gihugu kugira ngo iyo amahoro harasesuye iyo umuntu yumva ntacyo yishisha agomba kugirira icyizere guverinoma kugira ngo ugire icyizere ntabwo bashobora kubiguhatira wowe ugomba kureba ibiri ku ruhande hano ukagutuma aba bantu nabo kwizera iyo utegeye utari wagera kuri iyo ntambwe rero ngo wizere uyu guverinoma kubera ibikorwa ubona kubera ibyo wumva wirebera n'amaso bituma ugira wifata noneho rero kuri iyo byerekeranye n'icyo cyemezo cyafashwe nuko hari umuntu ubivuga yabivuze neza ngo n'umuntu mu nama iyo ufite umurwayi ukavuga turi hano umurwayi ugomba kubanza kujya kumwumva ukamutega amatwi ukaza gusuzuma indwara arwaye iyo ariyo ntabwo uhubuka ngo uvuge umuntu yari arwaye umusonga ngo uze umutere umuti wa malariya ntabwo ari byo iyo biteye ni ukuvuga ko bamuhaye umuti utari wo ni nayo mpamvu no muri iyi nama abantu babwira bafashe icyemezo hose wenda tubaza kubigeraho ko bafashe icyo cyemezo cy'uko birangirana n'indwara z'uyu mwaka abantu bakaba badataha kuki mudasubira inyuma ngo muvuge mutinde icyo twibeshyeho ni iki ariyo mpamvu tuvuga ni twaba twarahubutse abandi twari twafite icyemezo hutihuse nidusanga icyo kintu gituma badataha gihari aba ari cyo tubanza kuvura ari cyo tuba izo nzitizi iyo mipaka ari ibanza kuvaho noneho abantu batangire kuba bagira icyo cyizere batangire kuba bavuga bati dukwiriye gutaha none ahangaha abatari bagira icyo cyizere bakwiye gufatwa nk'abantu bafite ubwoba bwa nyabwo butari ubw'abarinda
Bwana Chondo iyo nama ukomojeho ni iyi komite ishinzwe gukurikirana iby'impunzi yateraniye Geneve ku itariki ya 19 y'uko kwezi nibyo
nibyo kandi n'ibintu byose n'ibitekerezo byatanzwe n'abari mu nama ntabwo ari iyi komite yonyine yari ihari yari yaje harimo abantu bari bahagarariye za ambasade arabaje mu hagarariye imiryango imiryango itagira ibogamiye birabita mu byo bita ONG yewe n'ambasade y'u Rwanda yari hari ntawe ibintu byose byaganiriwe abantu bose bari bacyumva babiri.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, noneho duhamagare Kwizera. Kwizera,
yego,
akabazo kawe.
Akabazo ahubwo ni igitekerezo.
Yego,
ndavuga nti iyo umuntu aba yahunze agenda kubera afite ikintu kumbure kimutiganiye gishobora gutuma abona uburenganzira bw'umwenga ntibubahirijwe, nicyo gihe rero wenyine washobora kubona yuko icyo yahunze cyatorewe umuti, hanyuma wenyine hamaze gutekana agatikizere kuri leta iba ihari icyo gihe agahezaga igitamo agafata umwanzuro wo gusubira mu gihugu yajyagamo. Nicyo gihe rero mu gihe umuntu aba atarabona yuko atekaniye, ibyiza niba cyane umungura ku nguvu umureka mugabo kujyanye. Iyo umuntu amaze kwivamo yuko atekaniye washobora gucahunguka nta ngorane, mugabo ibintu byo gufatira ikivunga abanyarwanda ngo batahe ngo kubera mu myaka yabo ngo bahawe yahege yahubwo ntibongere bafite uburenganzira bwo gukingirwa n'umuntu ari ku isi. Amategeko rero hari n'impunzi hagashe ibyo biraba zirakurikiza amategeko.
Ye, urakoze Kwizera. Ye, Kwizera, urakoze. Ambasaderi Ndagijimana, amategeko nubwo bwoba, yego, Kwizera bikomojeho. Nyamara kandi abantu bari mu Rwanda, abatuye u Rwanda, abategetsi b'u Rwanda bemeza yuko impunzi zidatahuka kubera ko ngo zafashwe bugwate. Burabivugaho iki?
Icyo nabivugaho nuko akenshi abantu igituma bakora za analyse mbi nuko bibagirwa vuba, ntabwo basoma amateka y'igihugu. Si ubwa mbere habaye impunzi z'abanyarwanda ziriya bavuga zo muri 59 nka 99% ku ijana zatahutse muri 94. Kubera iki? Kubera ko zavuze ziti ibyatuhezaga hanze byarangiye, reka dutahe. Ataye ikivunge rwose, nta nubwo bategereje koroni HTR iza kubacyura. Hari hashize imyaka irenga 30 bari impunzi, bari bamaze imyaka 35 hanze, baranze gutaha ku buryo ubuyobozi butegetsi bw'u Rwanda hari ubwo bwasaga bakina ku mubyimba bavuga ngo bahunze amahoro. Leta zose akenshi niko zivuga ngo umuntu w'impunzi ngo yahunze amahoro. N'abariya b'i Kigali niko ubu muri iki gihe bavuga impunzi ziri hanze zitaramara iyo myaka 30, cyane cyane ndavuga bagiye muri 94 ngo zahunze ubumwe n'ubwiyunge. Kandi ntabwo ari byo. Hari umusaza wari impunzi ya mbere y'umunyarwanda uri ya nyakwigendera umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Njye nigeze kubaza nti ni kuki utatahutse majesite ngo usubire mu Rwanda ko abari barakwirukanye ko batakiriho, ni kuki utahindutse? Arambwira ati sinshobora gutaha mu gihe abanyarwanda batariyunga ngo bagire amahoro bose. Ntese abanyarwanda uvuga badafite amahoro n'abari? Ati hari ikibazo buriya gikomeye, bamwe barahejwe, mu gihe rero abana banjye bose abanyarwanda bose batariyunga nta bushobora gutaha. Ati kandi nanjye ku giti cyanjye numva nta mahoro nahagira. Wenda n'ibyo yivugiraga, ariko ni icyo gihe byatumye ntekereza cyane kubona umuntu nkawe amara imyaka ingana nk'iyo yari amaze mu mahanga kandi ashobora gutaha, wenda kuko bakaba bagira ibyo bamutwara. Ariko ntabwo yari yaremera, yarinze yitaba Imana ataremera ko mu Rwanda hari amahoro. Kandi rero yari afite amakuru menshi kubibera mu Rwanda, tukuba ko twese tugomba gukurikiza urugero rwe bishobotse twataha. Ariko rero nkawe ni urugero rukomeye cyane rw'abahunze muri 59 na ko yagiye 61, ariko yarinze yitaba Imana ataratahuka. Nta wajya kuvuga rero ngo yari yarahaze amahoro cyangwa yaragize ate. Impunzi itahuka igihe iboneye ko kondisiyo zose zuzuye.
Ariko se nk'ako kantu ko gufatwa bugwate by'umwihariko bikunze kuvugwa ku bantu bahungiye muri Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ngo nabo abatahutse ngo barabyivugira bagatanga ubuhamya yuko batorotse bakunyuza amayira akomeye kugira ngo bacike bajye mu Rwanda, mbese ibyo by'ubugwate haramakuru mubifiteho muri iyi komite ikurikirana iby'impunzi?
Ibyo by'ubugwate bivugwa n'abantu bamaze kuyoboka, bamaze gutaha bakayoboka, nibo bavuga kugira ngo bashimishe ubutegetsi, kugira ngo nyine ubutegetsi uburyo buti ntitwababwiye. Nkunda gukoresha ingero kuko burya ntitukajya twibirengagiza ibivugwa ibikorwa n'abantu bamwe na bamwe bari impunzi. Muri aya mezi ashize hari umuntu wari impunzi wari no muri opposition bakunda gukoresha za manifestation n'ibiki, ageze igihe aravuga ati i Kigali bashatse kumpa ruswa ndanga, ati bampaye $10,000 by'amadolari kugira ngo ntahe, kugira ngo njye gusebya opposition atari ko narayanze. Turavuga tuti dutegereje ko azabisobanura bagatanga n'abagabo. Ariko hashize nk'amezi atandatu koko byarabaye, tubona yagiye mu Rwanda, agezeyo atangira gutuka impunzi, atangira kuvuga ko n'ibyo byose. Urumva rero akenshi bivugwa n'abantu bamaze kuyoboka kubera impamvu zabo, ntabwo mvuze ko bose baba babahaye ruswa, ariko bibaho rwose. Ibyo ngibyo ntabwo umuntu umaze imyaka 30 yavuga ngo unafashwe, nari nafashwe bugwate. Nta muntu ufatwa bugwate bigeze nk'ibyo bavuga. Muri Kongo hari abantu bari mu ishyamba koko, hari abafashwe neza, hari abafashwe nabi, ariko ntabwo ari ingwate z'abasirikare ba kera.
Radio Ijwi ry'Amerika, yego. Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga ni ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Ubuhunzi bugomba kurangirana n'uyu mwaka, hanyuma abatazataha HCR ntabwo izongera kubitaho, abo yitaho ubu ngubu ntabwo izongera kubitaho. Ariko rero abo bantu b'impunzi bazabura uburenganzira bw'impunzi n'abahunze kuva muri 59 kugera mu 1998. Kuri telefone dufite Emile. Emile?
Oui, Thomas.
Akabazo kawe?
Yego, murakoze kumijya mu mande kuramutsa batumire.
Yego, barakumva.
Yego, mande nk'intererano, ubusanzwe kwita impunzi n'ikintu kibabaje cyane. Kuba wumva utaba mu gihugu cyawe imyaka ingana nk'uko n'ibintu bibabaje. Ariko nyamara amategeko ahari yanditse yawe ni cyo, nibaza nta bintu byo guhiga hirya no hino. Amategeko nyine uko aba yaranditse akurikiza uko nyine. Ni nyimba yabonye ati ibisabwa kugira igihugu cyitwe yuko gitekanye gifise umutekano, ni nyamba yarabifatiye kikabiraba, ikigenda mu mategeko yayo ikavuga ati ubu bya bintu biriho biragaragara, impunzi zirashobora gutahuka mu gihugu cyacu. Rero nicyo no kwibariza abatumire, ariko kimeze nk'unegura gatonya n'ukuri nuko mwatumiye uruhande rumwe, burya hariho ibibazo twari kwibariza nk'uwaserukiye leta. Kuko ndumva abo batumire babiri bavuga rumwe, hari ibintu bagomba kwegeka kuri leta, leta y'u Rwanda. Bavuga bati ngo bango biharirango amatungo ngo yabahunze ngo banyuruza abantu, mugabo abo baba sinumva bari bo. Thomas, murakunda kutwihaniza kuvuga ibintu bitagira ibyemezo ku radio. Nabo batumire nagome nabizabire baze baratomora neza, iyo bavuze ati ba baze baratomora barimo. Ubundi bwobwo
yego, komeza.
Ndabona ibyegeranyo mpuzamakungu biragaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda kabisa giteye ku ntambwe igaragara mu bijyanye n'umutekano, iterambere, reka mbere n'ibindi bijyanye n'isuku n'ibindi. Simbona na jewe icyo tuma izo mpunzi zimaze imyaka nk'iyi. Kumbure hari abafise impamvu badataha, ariko je ndizera neza iyo ngingo nikayishyira mu ngiro abantu badafite icyo biyagiriza no kuri muzo babona batahuka ku bwihishi. Murakoze.
Yeah, urakoze Emile. Bwana Chondro, uyu mugabo Emile aravuga ati abadafite icyo bicuza, abadafite icyaha bishinja cyangwa se bashinjwa nibo hari badataha. Urabivugaho iki?
Urakoze Gomasi na Emile, arakoze. Icyo nshaka kuvuga ni uko bariya abantu bari hanze badataha atari ukuvuga ko ari abanyabyaha. Ntabwo ari abanyabyaha, ntabwo ari abanyabyaha. Natanga urugero, nanjye ubwanjye nemeza ko numva nta cyaha nakoze muri kiriya gihugu muri biriya byahabaye kubera ko byanabaye nta nahari uyu mugabo ndi turi kumwe ndagira Imana ntekereza ko nta cyaha yarakoze muri biriya byabaye muri kiriya gihugu
yabaye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga igihe gitoya muri iriya leta
noneho nkavuga yuko nuko atuma tugera kuri cya kintu cy'icyizere kandi ambasaderi ndagira Imana yamaze kubisobanura hano ahangaha ati iyo ugize icyizere nta n'ubwo ukenera izo mfashanyo za HCR abenshi bashobora kuba bakwigura amatike baramutse bumvise ko hari amahoro muri kiriya gihugu agatega bisi agatega indege agataha abo rero ntabwo barimo kubikora ikindi nanjye nongera ngo twicyumvikane neza ni uko izo mpunzi ubwazo zifiteyo nyine inshuti zifiteyo abavandimwe zifiteyo amakuru afatika y'uko ibyo bintu bimeze uko byifashe mu mutekano twakomeje kugira ngo dusobanure ntabwo waba wumva ibibazo byabaye mu rwanda biterwa n'ubutegetsi buriho ntabwo ndahita asubiza abo ba abaribo buterwa n'ubutegetsi bw'u rwanda ngo mfate nk'umuntu wari impunzi muri zambiya cyangwa muri congo yumve ko inzara yanzaramba yamaze abantu leta y'u rwanda aho kugira ngo yemere imfashanyo z'ibiribwa ivuga ngo nibabehe amafaranga y'amakashi ngo bajye kubigura mu zindi mpande z'u rwanda wowe utaye usanga iyo nzara uzi ko harimo abantu bafunga bagenda bajya mu buganda ntabwo abo bantu bavuga ngo ni impunzi ku byerekeye bya politiki ariko ni impunzi ziterwa n'impamvu za politiki y'ubutegetsi buhari utavuga uti nanjye singiye kuzahitamo kurisha njye mu mpunga nzarama n'urugero nari ntazi
ariko rero ntabwo biba ari ikibazo cyawe cyihariye
nicyo kibazo rero ni naho bitereye ubwoba ni nazo mpamvu kugeza ubu ngubu iki kibazo cy'ubuhunzi kimaze kuba gatereranzamba kiraba gatereranzamba kubera iki muri ziriya bintu byo kugira ngo bahagarike ubuhunzi kuri izi mpunzi turimo kuvuga harimo ibyiciro bine icya mbere ntabwo bashaka gutaha ku bushake batarimo gutibana bataha icya kabiri ni uko ibihugu byabakiriye bishobora kuba muri icyo gihugu nk'abantu bafite uburenganzira bita rezidansi perimananti wibera aho ngaho ukahatura bashaka ukajya ugasohoka ukajya mu rwanda ukajya icya gatatu ni uko bashobora kubona ubwenegihugu muri icyo gihugu icya kane ni uko bashobora kuba basonerwa bamaze gusobanura ko nanone babona umutekano wabo ugaramiwe baramutse batumva noneho aho hantu barimo kukubaza bakavuga ati kuko turabona umutekano wawe uragaramiwe watanze impamvu zifatika tukwemeye gukomeza kwitwa impunzi hari n'ikindi batajya bavuga cya gatanu kitari no muri ayo masezerano cyo kuba bafata impunzi bakayivana aho ngaho bakayijyana mu kindi gihugu nko muri bihugu by'i Burayi cyangwa iyo muri Australia ndetse n'ahandi hose ibyo bita reinstallation cyangwa se resettlement ibyo rero ibyo byiciro bindi byose bifite ibipande bikeya by'abanyarwanda barebwa n'icyo kibazo cy'ubumuntu abenshi ni abo ngabo bavuga ngo ntibabashe gusobanura impamvu badataha impamvu ni iyi ubundi bagihunga babahaye ubuhungiro ku buryo bw'uruvange rw'ikivange uruvunganzoka babata abantu bashize abantu bimeze nabi babashyira nk'impunzi noneho ubu ngubu aho bakubwiye kuri dosisasiyo no kubyo byo guhagarika icyo kibazo cy'ubuhunzi icyo cyemezo cyo guhagarika ubuhunzi barakubwira bati wowe ugende ujye kwisobanura nk'umuntu wahunze none kuko nabo bahunze none bakomeze kugenda bakisobanura no kugira ngo bakwemere ubuhunzi ugomba kuba wisobanura kuko ukerekana ku giti cyawe uko umutekano waba ugaramiwe bakavuga bati ntibivuga muri rusange iyo ubwo ntibivuga muri rusange baravuga ngo harimo n'abatashye ntacyo babatwaye ariko basubira yuko avuga uti bariya barigitse bavuye mu bashya bariya tutongeye kumenya irengero ryabo bagenzi bate icyo ni ikibazo batabasha gusobanura ngo uburyo utinda abaha ingingo zitandukanye ukabereka ibyo bibazo byose bihari ubwo utinda mutsingiye hari ahantu dore cyangwa icyizere nuko haba hari ibingibi n'ibi n'ibi ntihagire ikimbaho ngira uza kundengera ntihagire ikimbaho abantu batakuze bagiye bate ibyo ntabwo bihari hanyuma rero nagira ngo yumve iyo tuvuga ngo ava ni leta y'ikigali
ye ijwi ry'amerika noneho duhamagare ndahiro we
Karame karame kamirindi.
Akabazo kawe.
Murakoze cyane. Nge ntabwo mfite ikibazo gikomeye ni nka comment cyangwa observation mfite. Niba nagize amahirwe yo kujya gusansibiriza zimwe muri izo mpunzi murimo muvuga ko isaha zigomba kwamburwa stati y'ubuhunzi bwazo.
Wagiye kubareba hehe?
Pardon?
Wagiye kubareba hehe?
Nabarebye Brazzaville nongera kubareba Yaounde muri Cameroon mu mwaka wa 2012 na 2013 nakoze izo misiyo za HCR. Nagira ngo mbabwire inkuru y'ukuri. Yumva nakurikiranye ikiganiro mu hagati mumbabarire cyane ntabwo nagize amahirwe mwampamagaye mukerewe ariko numvirize bwana Cyondo cyane arasobanura ibintu nk'umutekinisi uremekanya asobanura ibintu ashaka nko gukwepa arahavuze ngo inzara ya nzaramba ukibaza niba izo mpunzi ari impunzi z'inzara nabyo bikakuyobera ariko ndahaye nka experience imwe nabonye i Brazzaville ni Yaounde wabazaga impunzi utese wa mpunzi we ko umaze mu buhunzi imyaka cumi n'ingahe wahunze iki akakubwira ngo nahunze inkotanyi urakoze cyane inkotanyi zakoraga iki ruhari intambara ope intambara yararangiye rero no mu mazihame mpuzamahanga uvuga yuko icyaguteye ubuhunzi kirangiye ugomba gutaha ntabwo wataha impunzi cyagusubizaga ngo ntabwo nzataha turi kumwe n'abo twahunganye nabo baradukirize mu mashyamba turi guhunga turwana batubwira yuko igihe nikigera bazongera kutubwira tugataha ariko n'iyo mibereho yose yaba no muri Cameroon igihe nari Yaounde nahuye n'umuntu wari uhagarariye representante wa HCR muri Cameroon icyo gihe yari Charles sinzi niba gihari madame Charles nawe wumvaga no mu mvugo ye aho kugira ngo atize asobanure abwire impunzi ibihe nyabyo barimo n'imiterere n'uko igihugu cyahindutse n'uko umutekano mu gihugu hari n'uko nta ntambara igihari yayindi bumvaga y'amasasu nawe ukumva yagiye muri za parametere za politike ngo runaka yapfushije runaka ukumva ko hari ukuntu bagenda bafatwa bugwate n'abantu babifitemo inyungu ubwabo n'ubwo cyondo ari kugenda bikwepa umuntu akakubwira ati nakirijwe n'umusirikare runaka turacyari hano nawe nataha nzataha nyine politike runaka nawe nataha nzataha ariko mu by'ukuri nkanjye wagize ayo mahirwe ndi umugabo wo kubihamya nta mpunzi zaba iziri Brazzaville zaba izi muri Cameroon nashoboye guhura nazo yashobora kugusobanura ngo nahunze iki none icyo kintu nahunze ntabwo kikiriho cyangwa se turacyariho arakubwira ngo barambwira ngo igihe nikigera tuzataha
Ndahiro
ubwo rero rwose
Niko wowe ku giti cyawe hari umuntu n'umwe wigeze wumvisha ko ashobora gutaha gataha koko
narabacyuye benshi ngingero
yego
madame la ministre ndiye mubagiye kumuganiriza no kongera n'ubwo n'icyo yakoraga ingendo
urashaka kuvuga ministre Ndahiro urashaka kuvuga ministre Mukantabana Serafina
cyane rwose Nabye turamuganiriza we n'umujyango we n'abandi benshi benshi bari Brazzaville baraje. Twanababwiraga mu busobanuro bwacu tukabwira ko hari opportunity opportunities ziri mu gihugu. Hariko uwo ushobora gusobanura ko icyaguteye ubuhunzi kikiriho niba igihugu kigucumbikiye. Cyemera yuko izo ngingo uzuzuze icyaguteye ubuhunzi kikiriho igumiraho. Hari ukure ku buhunzi ukumva ko yayasitati kirimo afashe mwari mufite yo guhunga intambara. Izo sitati itakiriho noneho mugataha hari ukuza ugasaba ibyangombwa akabiguha ugasubira muri icyo gihugu ukakibamo hari ugusaba na nationalite y'igihugu urimo ariko utitwa impunzi mu gihe igihugu kiguha ayo mahirwe yo kwitwa umwana wacyo kigutetesha kigubwa uburenganzira nako nta nubwo kibuguha ahubwo kiragukangura ngo subira n'uburenganzira wiyambuye ubufate wongere uzuse uburenganzira bwawe n'umwana nyir'igihugu
Ndahiro urakoze Ndahiro urakoze reka duhe ijambo Cyondo kubera ko wamuvuze ubwawe mwizina hanyuma nawe agira icyo gusubiza urakoze yego bretse tubanzirize kuri Cyondo hanyuma
umugabo w'umurundi wabajije ikibazo hari icyo nashaka kumubwira kumusobanurira
uriya witwa Emile
Sesangiza Imana na Ndahiro
abaye nk'ubyigaragaza
ni ikihe
Emile yavuga ngo ubwo HCR na Nations Unies zafashe decision ngo nibyo nta bindi nta kigomba guhinduka nagira ngo mubwire n'abandi bose bumva iki kiganiro ko HCR itigeze ihaguruka ngo igiye kwambura abanyarwanda statut y'ubuhunzi ni guverinoma y'u Rwanda yagiye kureba HCR kuko barabitubwiye ibasaba ko hagarika statut y'ubuhungiro ku banyarwanda bahunze iki gihe n'iki ibyo byumvikane
ariko ambasaderi HCR ibisabwe yo ifite amakuru abuza mbese amakuru y'ibintu bibi bishobora kubera mu gihugu ku buryo impunzi zatahuka zikamera nabi yo ubwo ngubwo yafata icyemezo cyo kutangaza ku mugaragaro ngo ni amahoro ngo ni mutahe kuko babitangaje bwa mbere mu 2009 ni HCR yabitangaje ntabwo ari Leta y'u Rwanda nubwo byaba byarasabwe na Leta y'u Rwanda yego ariko HCR nayo ubwo ngubwo ifite impamvu yafashe icyo cyemezo cyo kubitangaza
ariko rero HCR nayo iracyafite akazi kenshi ko kugira ngo ihabanyarwanda b'impunzi icyizere ndagira ngo kubwire ko raporo ya mbere yakozwe ku bwicanyi bwakorwaga n'inkotanyi muri 1994 iriya yasohotse mu kwezi kwa cyenda yakozwe n'umugabo witwa Gasoni HCR yarayimize kandi yari ifite twese twarayibonye ikavuga ngo ntabwo yabivuga ngo kuko bivuze abanyarwanda ntibatahuka nicyo gisubizo yatanze basaba uwitwa Gasoni wari wakoze iyo raporo kutazongera no kuyivuga bamubuza no kujya gutanga ubuhamya mu rukiko mpuzamahanga urumva rero ko umuryango nk'uwo ubogamye bigaragara ko udashaka ko impunzi zimenya ukuri impunzi zayizera zite baze ku iyo raporo isohoka Gerson avuga ati reka njye gutanga ubuhamya muri TPR baramubuza basaba na guverinoma ya Amerika kutamuha uruhushya rwo kujya gutanga ubuhamya uwo muryango waho icyizere ute biroroshye ngo nagiye gutanga kuvuga ngo nagiye kumvisha abanyarwanda ngo batahuke ukarubamo babiri cyangwa ukarubamo batatu ibyo ndazemeye kuko abantu bataha buri munsi kuko ariko hari n'abandi basohoka rega tugomba kubivuga Ndahiro aravuga ati nacyuye minisitiri yaramucyuye koko kandi bamuhaye ibyo bari bamusezeranyije ariko rero umunsi yageze mu Rwanda hari n'abandi bahunze nubwo abo batarebwa n'iriya close de cessation kuko bahunze nyuma ya 1998 ariko umunyarwanda ukiri hanze ntareba ngo ngo ibyariho mbere ya 1998 ngo ubwo byashize muri iki gihe leta ikaba iziniza abantu ikaba yica abantu ikaba iza kuturasira hanze ntacyo bitwaye kuko ibyo bitakorwaga mbere ya 1998 ngo reka nta suko bigenda umuntu areba amahirwe ye umuntu areba amahoro ibya politiki tukaba tubyoroshye ni kureba impunzi ikindi rero Ndahiro avuga impunzi ntabwo ari intama nicyo bituma twe dusaba ko haba ikintu kimeze nka table ronde n'impunzi bakazitega amatwi bakazumva zikavuga impamvu zidatahuka nk'uko byagiye bigenda igihe nko muri 1988 impunzi zasabye ko zaganira n'u Rwanda zikaganira na HCR byakorewe Washington na nyuma yaho FPR mu ntambara HCR ntabwo yigeze ifata desiziyo yo gucyura impunzi babiganiriyeho u Rwanda rukaganira n'ibihugu izo mpunzi zirimo muri bwa ko icyo gihe Uganda na Congo n'ibindi bihugu byagiye binyuzamo bikaganira na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo ariko n'impunzi bakazumva bakazitega amatwi ubu rero zo ntibikorwa
yego bwana Chondo
murakoze kandi ashimira na ambasaderi Ndagirimana iyo kwalifikasiyo yatanze ndagira ngo nanone byumvikane neza ko iyi komite yacu itabuza impunzi gutaha mbivuge mbisubiremo turavuga duti uzumva umutekano we utabugaramiwe aramutse ashatse gutaha rwose azagishyo turanavuga duti dufiteyo inshuti dufite abavandimwe dufite ababyeyi bari mu Rwanda nabo bari aho ngaho babana babaye uko babayeho buzumva nta kibazo bimuteye nyamuneka ntuzatinye kugira mugende icyo kintu cyumvikane rwose icyo gufata abantu bugwate byo ntabwo aribyo nta mbaraga mfite sinzi niba bafite imbaraga zindi zo kuvuga ngo yafasha abantu bugwate muri Congo abo bantu nanongeye gufata abantu bugwate muri Zambia muri Zimbabwe muri Cameroon mu biro bya Komore n'ahandi hirya no hino izo mbaraga umuntu waba afite ngo bashe nta kumuso kandi nta gihugu utazasangamo impunzi y'umunyarwanda.
Ariko Ndahiro yavuze ati hari abanyibwiriye giye ku giti cyanjye ko ati umuntu umusirikare wankijije nguriya turi kumwe nataha nage nzataha. Hari umunyapolitiki utarataha nguriya nataha nage nzataha. Ubwo ntabwo ari ubugwate ahantu mwivugira rimwe yego
ninde muvuga
ni ambasaderi Ndagijimana
aravuga ni Ndahiro aravuga ngo yagiye Brazzaville yagiye yari yatumwe nande akora akazi iki
yabivuze
uburyo impunzi zamwizera
yabivuze bwana ambasaderi yavuze yuko yari mu butumwa bwa HCR
ntabwo yari yoherejwe n'u Rwanda.
Oya, niko yivugiye ubwe. Yee, noneho rero bwana Chondo komeza.
Yee, narimo mvuga yuko rwose ibyo bintu byo kuvuga yuko abantu wenda tubabuze gutaha ibyo bintatari byo. Ibyo kubafata bugwate no kuvuga ngo umuntu yibona muri kanaka, sinzabuza umuntu kwibona muri kanaka uyu n'uyu kubera icyo yamufashije kubera icyo yamutije. Ibyo ni ibintu bizabaho igihe cyose ushobora kwibona mu mubyeyi wawe ushobora kwibona ko umuntu ubona ari moderi yawe umwibonamo gutyo ntabwo namutangira ntabwo navuga ngo nzamuhindura ngo va ku giti dore umuntu ukwiye kwizera ni leta kurusha ko wakwizera uriya abona mu moderi yawe ibyo ntacyo nabihindura ariko kuvuga ngo niko gufata umuntu bugwate numvaga ari ukubabwira ati nimuvanga n'akazi kanyu nimugenda dore biza kubaho nimugenda dore izahirimo ijuru rizahanuka ibyo ni ugufata bugwate. Ariko kuvuga rero ngo hari ababuzwa n'abo bandi n'umunyepolitike n'umusirikare ntabwo ziritse amaboko ibyo ntabwo nabyemera. Ibyo rero ababivuga nanone ndagira ngo Ndagijimana yabyumva yabisobanuye tugitangira ni ba bandi leta imubwira iti turagusaba kuza kuvuga ibingibi nutabivuga nawe uzatuza kugira ngo wese uwo muntu wagezeho rero niwe ugomba gufata mikoro akerekana rwose ko yarenganye gaturika icuma karahira akavuga ati nabyo rwose naribishaga agasubira mu byo bamwigishije kugenda asubiramo twayibonye inshuro nyinshi haba mu bantu bakorera amadosiye haba n'uburaro ngabo nyine batashye bagira ngo nibwo buryo bwiza bwo guhumuriza impunzi ngo dore bafashwe neza ariko banyura inyuma none se basubiye inyuma bagahunga batubwira iki bavuga ibindi abari mu Rwanda batubwira iki bavuga ibindi barakubwira bati Ndahiro niba uri mu Rwanda mbwira umunsi umwe utari wabona mu kinyamateka cyatsibutse aho ngaho kivuga umuntu wapfuye umurambo bavumbuye hanaha abantu bameze gutya uwo muntu yabibonye basa twubwira bati twafashe abo bagizi ba nabi twabafatiye hanaha aravuga ati njyewe noneho nazaba nkungu ndabeshya hari umunsi utatumanika ibintu nk'ibyo urumva ko bidashobora kuba byatera ubwo umuntu ntabwo navuga ngo rero kubera izo mpamvu za politike nizo umuntu nawe ufite umutimanama uzi gutekereza akavuga atari ko mbivanaho nari nishaka kujya gukora ntabwo ari byo bita bugwate rero.
Yee, Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Mbere y'uko duha ijambo Niyonzima, nagira ngo mbanze mbwire umunywanyi wavuze ati mwatumiye iruhande rumwe ko na leta tuzayishaka, by'umwihariko Ministre Mukantabana ushinzwe iby'impunzi, cyane cyane ko na Ndahiro amushyize mu majwi. Noneho duhamagara rero Niyonzima. Niyonzima, akabazo kawe.
Murakoze cyane vuba kuri iki kiganiro mwateguye kuko ni ingenzi cyane. Ubwo rero njyewe ni nk'igitekerezo natanga, ariko harimo n'akabazo kamwe. Icyo natangira mvuga, wenda navuga ku bijyanye n'umutekano mu gihugu cyacu uko ngende mu Rwanda. Mbona nta kintu na kimwe umuntu uri hanze ashobora kwitwaza yatuma akomeza kuba impunzi, kubera ko wenda ufashe nk'imyaka za 94, 96, kazo za 2000, 2000 na kangahe, wenda aho ushobora kuvuga uti hari impamvu runaka, kuko igihugu icyo gihe wenda twavuga ko cyari kikiri mu nzibacyuho kitarabona ubuyobozi buhamye. Ariko kugeza uyu munsi ugereranyije igihugu cyacu ko kimeze,
tukakigeranya wenda n'ibindi bihugu cyangwa u Rwanda ruri mu bihugu bifite umutekano uhagije kandi hari igihugu cyita ku baturage bacyo ku buryo nirirwa bashakisha uburyo abaturage babo babona amahoro ndetse badasize n'izo mpunzi uburyo bababazwa umubare munini ushobora kuba uri hanze kandi nyamara bigaragara ko nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma baguma hanze itari cyarabajyanye hari umutekano muke umutekano warabonetse kuki badataha ibyo leta ikabishyira ku mutima wabyo mu by'ukuri byumvikana ko leta ihangayikishijwe n'abaturage bakiri hanze bitwa impunzi kandi nyamara nta mpamvu n'imwe bagaragaza ishobora gutuma bakomeza kwitwa impunzi
noneho akabazo kawe gusha ku kabazo washaka kubaza gusha ku kabazo washaka kubaza
akabazo nashaka kubaza rero nakomeje kumva abayobozi bamwe bya byose abo bantu bahagarariye abanyarwanda bari hanze mukantabana yaratashe abaministri abo bo ntibaba bafite impungenge ko baramutse batashe wenda batakwinjizwa mu buyobozi akaba ariyo mpamvu wenda bagira uruhare mu gutuma abanyarwanda benshi baguma hanze bakaba bafite ikibazo yuko nabo bashaka kuyobora ariko bakabona batashe muri ubwo buryo cyangwa sitati ikavaho bitwe impunzi bikaba byatuma batazaba abayobozi nk'uko mukantabana yabaye minisitiri wenda icyo nicyo kibazo nabazaga cyane
ye Niyonzima urakoze reka duhite duhera kuri ambasaderi Ndagijimana kuko yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga yego ni igihe gitoya muri 1994 leta imaze kujyaho nyuma y'intambara bwana Ndagijimana aho mufite ubwoba yuko mutashye mutabona ubutegetsi yewe telefone ko itavuga neza
ni ku ruhande rwa ambasaderi Ndagijimana ngira ngo ni ku ruhande rwe ntabwo telefone imeze neza
ye noneho cyondo hita uvuga ntabwo mufite ubwoba bw'uko mutajya mu butegetsi
yewe ibyo ni ukuvanga amasaka n'amasakaramentu turimo turavuga ziriya mpunzi zidafite icyangombwa cy'ubuhunzi zitari muri ziriya kategori zabonye nationalite zabonye gusonerwa zabonye residence permanente ngira ngo n'ikibazo kiri kuri abo bantu nibo turimo kuvuga ntabwo murimo kuvuga ikibazo cya Gervais Condo cyangwa se mu byiciro ambasaderi Ndagijimana ngira ngo Condo afite ibimubesha muri Amerika Ndagijimana afite ibimubesha muri Amerika ariko ntibagirwa aho yavuje igituma tugerageza kuvugira abo bantu nuko dutekereza ko impamvu zibaza gutaha atari ibyo rero bivanemo niba yumva abarwana intambara za politiki zo kugira ngo bajye gufata ubutegetsi akabavanga no muri abo ngaba b'impunzi ngo nibo benda zizajya kubaha ubwo butegetsi ari ku ruhande rwose aratani nawe rero agomba kuba aje mu kanya yakinze yongera avuge ati nibyo kuko u Rwanda rufite umutekano barabivuga bagira bati twanabiganiriye nabo bagenzi bacu baje mu nama bari bahagarariye ambasade twabonye umwanya wo kwivugaho hari ibyo abantu bashobora kuvuga ati ntabwo bajya byakwihutirwa kugera aka kanya ariko iyo icyo abantu bagomba kumva ni uko izo mpunzi zifite ubwoba kandi butari baringa butamarwa n'uko umuntu abivuze nk'ubwo bamufashe ijambo bimarwa n'uko hari ibikorwa bigaragara bituma uwo muntu akugirira icyizere ariko ntukomeze kumuhatira ngo bujye mukomeje kugirira icyizere ntabwo biba
nimero telefone ya ambasaderi Ndagijimana yatunaniye ariko Innocent Kimenyi umfasha arimo aragerageza kongera kumuhamagara hagati aho rero nshuti z'ijwi rya Amerika tuba duhamagaye Jean-Marie
ndabumva
akabazo kawe
ngo akabazo nagira mbatse none kubera iki batasaba leta y'u Rwanda kumbure ikaja ku mugaragaro ikavuga ikavuga ati izi mpunzi ziri hanze ntizitahe erega byose byogerwa na leta abo bantu rero bahungiye hanze icyo nubasaba ni uko bubasa leta y'u Rwanda namba rero tubakurikirana imbere y'ubutungane bakitahira mu gihugu cyabo murakoze
urakoze Jean Marie bwana Condo mujya muganira na guverinoma y'u Rwanda iyi komite irebera impunzi mujya muganira na leta y'u Rwanda
nta munsi tudasaba ko habaho ibyo biganiro nakubwira ko iyi nama yabaye ejo bundi ku itariki ya 19 zo ku kwa gatandatu yaje ikurikira izindi zayibanjirije hari yayibanjirije yabaye ku itariki ya 19 n'iya 20 z'ukwezi kwa kane muri 2013 twari twatumiye muri leta y'u Rwanda hajimo abandi bose n'afa ntabwo ari bose mu kimwe ariko ndavuga hajimo abantu batunze mu bihugu bimwe birimo impunzi hazamo n'abantu bahagarariye ibihugu byabo hari yaberaga ibuseri ariko leta y'u Rwanda ntabwo yari yaje n'ubu ngubu ubanza kwenda abantu bari kuri turisitibo n'abandi bari baketse yuko leta y'u Rwanda tutayihamagaye kandi duhamagara abarebwa n'ibyo bintu byose birabonetse ikibazo cy'impunzi mbore twagize amahirwe turi cyane bari baje ntawe utifuza ko ari leta y'u Rwanda biri no mu myanzuro y'inama y'ejo bundi ntawe utifuza ko leta y'u Rwanda ibihugu bicumbikiye impunzi ibihugu bitera inkunga HCR bakongera bakicara bakavuga bati turebe rwose turabona iyi ntuzi iyi strategi nako bari banayise y'ibisubizo byangombwa byose kugira ngo icyo kibazo kirangire igiye mu buryo turabona hari abantu bataratashe byapfiriye hehe noneho abantu bakareba n'amaso mu yanjye bakavuga ati nimuhindure ibi n'ibi nimuhindure ibi n'ibi ndabaha urugero iyi nama irangiye twagize delegation yagiye kureba ibihugu bimwe maze ambasade zimwe zihariye mu i Geneve ndetse no kujya kuganira no kugira ibiganiro noneho birambuye na HCR ndabaha urugero HCR ikagenda ikareba ikagerageza kubwira leta y'u Rwanda iti nyamuneka nimuduhore ibyo musaba kugira ngo abantu baze gushaka n'izo pasiporo kuko ubundi iyo tuvuga ngo abanyarwanda nibataye mu gihugu cyabo ntabwo bivuga ko bagomba kujyayo i Kigali utege indege cyangwa bisi igenda i Kigali iyo ufashe pasiporo y'igihugu cyawe ni ukuvuga ko wemeye ko igihugu cyawe kiguha umutekano urambuye siguma kugira ngo rero ujye hariya i Kigali uba watashye umwe n'igihugu nk'abandi bose noneho rero mu byo basaba kugira ngo umuntu abe yajya kwakana pasiporo impapuro buzuzaga batubanza ubujye aho uvuka ubujye iwanyu ubujye abo muturanye ubujye abakubyaye n'abo mu bibi ibintu nk'ibyo ngibyo byose biri muri icyo kibazo cyo kujya muri icyo gusaba pasiporo abandi impunzi zabireba zikabaho noneho ninjya no kuyisaba ndabatsemeye abahari na hasi sereka bagiye kuri mugabanye ibyo bintu leta ikabwo tindagabanye ho gatatu nyine ntabwo nabarekeraho nanjye harimo n'umutekano wanjye ibyo bintu birahari abantu rero ubushake bwo kuba abantu bakwicarana ngo baganire kuko iki kibazo nk'iki ngiki kizagabanywaho n'ibiganiro ntabwo ari ukuvuga ngo nuko nafashe icyemezo igishobora kuzaba kibi ni iki wenda nabyo wenda sinzi umugenzo biteye ko kingana gisigaye Thomas n'icyo nkomozaho
ni dushigaje nk'umunota umwe nagira ngo uhindire aho ngaho kuko ambasaderi Ndagijimana nawe yagarutse ku murongo muri uyu munota umwe asubize Niyonzima wavugaga ngo hari abadataha kubera ko bumva batajya mu butegetsi ambasaderi Ndagijimana
urakoze cyane ariko numva ko abanyarwanda benshi b'impunzi si abantu bifuza kujya mu butegetsi bashaka kujya mu butegetsi n'abanyapolitike abo ngabo bifite ibibazo aho ariko impunzi zisanzwe ntabwo ari ibyo bizibuza gusinzira ikizibuza gusinzira ni ukuba kure y'igihugu cyabo badafite amahoro ariko nanone nagira ngo ntange urugero rw'umunyapolitiki kuko nabyo birajyana sinzi niba Trondo yabivuze ariko tujye twibuka ko mu minsi ishize hari umuntu washatse gutaha mu gihugu cy'abamuntu witwa Padiri Thomas Nahimana ukuntu bamubujije murabizi babishyizemo ingufu nyinshi cyane baramutangatanga hirya no hino ageze na Nairobi bamubuza kwinjira mu ndege yongeye kugerageza gutaha noneho bamuvana mu ndege rwose hari i Buruseli ibyo byose ni byo bituma impunzi zivuga zitari ko cya gihugu nta mahoro ubona n'umuntu nka Padiri Thomas utari umusirikare cyangwa utagira icyo aregwa mu byabaye mu 1994 bamubuza gutaha nuko bafite icyo bikanga
ariko rero ambasaderi abo bandi bande dukurikije icyo wa muntu yasabye
yerekeranye n'ikibazo cy'impunzi bagakoresha diplomasi kirasure diplomasi ituma abanyarwanda bagirira icyizere cyo bakoresha ingufu cyangwa kubeshyana ngo nohejwe na HCR kandi naragiye mpagarariye u Rwanda
ye ambasaderi Ndagijimana murakoze cyane bwana Chondo Gervais murakoze cyane iki kibazo ni kirekire tuzakomeza tukigarukeho kubera ko tuzashaka na leta y'u Rwanda maze rero nshuti mwese uko mungana isaha na kantu gatoya cyane ndabashimiye cyane byimazeyo mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika murakarama.